yellow one for Lolo Mansion. All alone, not in my bending well, I'm gonna be. Still in us in America. Oh, well, on the 16th August, 1998. We're born in Matobia, and no one has a little bit. Yata be chukwu na gwa mmadụ nwoke ji naba ịmalụ na ọ ga-agbado agbado chukwu naba eziokwu ka ọ bụ mana ọgụ ga-eji banye marọ ji ụmụ chege tọgbu nye bụ ngwugwu anya marọ ji